The flavor of Afro Lulu Music.
Westside Music.
Mr. Small Bandit.
Mr. DX. On the deck.
Gulina Chihula. Matimba Mapwebo. Matimba Miton. Wabo Amwe Timba Baya. What do you do
by? Hey, Timba, Timba. Timba, wangu wana bongo yangu putuke business. Ase timba mani, ase kai ngwa mingu muhande love. Nangu seze na kutonda timba mani. Timba mani na kusipenda ngamali. Kupuho lako kahana fumisa mali. Mapwe uwa mafulu wanaikuwa timba. Shikola, Mwani future, wakone kele, kanda muwa kumisa. Kechi lavu wakutanda mali, supporti keo chao diketi kumenyeka. Enye kenuko baze mapeo milea, kechi ngeva tunafelela kutulela. Okumuchima chikela, wenu mago na michima ya kuunda. Shisonyi utu. Hey, timba, timba.
Shikola ya mwana mili ya
ndoko kumatimba.
Virginity ya mwana
inai kumatimba.
Na ulo waba ya ya
ndoko kumatimba.
Usi wana zange kutimba mani.
Mbanda kukukena
shina wala kama matimba.
Ukisiri mpinji nina mali.
Yeah,
Mr. Small Manit.
Some timba buyers are now buying us trouble. But anyway, good luck, congratulations. Muna tulingi lamu. Wana kumula Udina male. Color Chair Music Promotions.
Because much about this guy. Ayo Blinka, the bad man shot up BDF.
Ndana mkumisa maulu wa watu koko chutuku nga distemu.
Downloaded from westsidemusicblogs.net.
Chowda views. Shut up, Mr.